mu imberera ku missesmusicpromotion.com.
Batwamba nyamna nyamna jende mchulu, 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 jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu. Balingo zula apa ntupanga kamula nyamuna jende mchulu, pick up your life mchulu, noti kona musangwa wabona ka wabona musangwa ka. I pick up a flag jende mchulu, batu ambata uteo yako eshi uteo yako. I see my nigga in the gate, I can't go back umushindo. Jende mchulu, jende jende mchulu, ngushi pembeshi lungishi nkwash kwa toshi. Toba lwitai, jizi wa shikai mwe ai. Sniper 6 toba gacha, sebo is pro agacha. Jende mchulu, ingo jende mchulu. Batwamba nyamna, nyamna 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 jende mchulu. Jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu. Jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu.
Apa chisela ko tupite, apa vya fumo kupona pe, apa kwa laba vyo kubake, apo kuchilo kubaspe. Ala tatali mpele chipe, napa kumponyo filo chipe. Manto pasane kwe suku keto, eva kakwe bofo filo chite. Ukansanga nechimutondo, ndina muflexi pana katondo. Nika kapone chibombo, ninja na foelo kushi na jombo. Ukoda pone fima kombo, njale ziba nini nkondo. Upcoming chinondo, shiluka na dena lile potondo.
Batwamba nyamna, nyamna jende mchulu. 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 Jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu. Every day na kwacha, topanga mane makwacha, akuluita bakusai kwacha. Mbulu sense, ngushi mane pushi hustle sense. Chende, DX, Mobi, Zooks, Kevin Rex, I got you. Hey Sparta, yeah. Jack D, C, Jazz, Don Z, Chipapaile kwa mgule, hey. Mulika botuka, MC Apple Life, J-Max, Pachilulu, Kepita, Kepita. Batwamba nyamna, nyamna jende mchulu. 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 Jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu, jende mchulu, jende jende mchulu.
This is musicpromotion.com.